Walisema kweli sitofika yeah. Maneno mengi mimi nilepuka naya Kevin kama nimekata tamaa Lakini alinaidi kitu moja hey. Ya kwamba kweli yeye ananipenda hey. Sitolia tena nikiwa naye
ilikuwa ndenja watu pande zote wakasema walidhani kuwa ntakutema na kusema mie nitatampa maisha mzuka ikawa fire Nikashindwa mimi la kufanya Kakudhani mimi sina mana Nikagundua kuwa nanipenda
Isha yangu nimeangangania Kila mtu mimi akanitenga Mungu na shukuru kunilinda Hata wakinena kwa kejeli
Hata kama wamenisema sana Sitachoka kungoja Nazidi kumuomba Bwana Dia aninue baba Asante baba Zidi kumomba usiku na mchana
I will sing Oh 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 I will sing To the mighty I will sing Oh 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 I will sing To the Lord I will sing Oh 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 I will sing To the mighty I will sing Oh 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 I will sing To the Lord I will sing